ngā take o te taitokeru.
Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E aku rauranga tira, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. E whai ake nei, ko ngā take o te tai tokerau, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. A te praire, te 28 o ngā rā ohune, ka hakarewa he hōtaka hau e karangatia nei ko mō te ātea. The Art of Mōteatea. E ai ki ngā kōrero a te kaiwhakahaere i te hōtaka nei a Casey Carr. He kaupapa e whakatairanga e whakaora pua noa i ngā momo Māori o te mōteatea. Anei o ngā hakamahuki.
E te ahunga mai o te whakaro ko te hiahia ka whakareka ake ngā tēnei mea te mōteatea mō te hunga taiohi.
Aye.
Nō reira i wānanga māua ko taku hoa me pēhia. And e te whakaro mātou he tino pai ki ngā taiohi, ngā mahi kiripuaki, mahi tā pikitia e rā atu. Nō reira i hono mātou i tēnei ao. I tēnei mea te mōteatea ki ngā pikitia ka tae e rātou te kite i ngā auaha i roto i ngā mōteatea.
Nō te wiki tonu nei i kōkiri ai te hui taumatei karangatia nei ko Knowledge Symposium i te whare o te ahu. He kaupapa tēnei i hakahaere e Morris Wilkins Foundation, Raiwa ko Moko Foundation, he horapa nei i ngā kōrero mō ngā rangahau kua oti nei e te kaupapa. E ai ki ngā kōrero a Joanne Murray, he maha ngā hua i roto i ngā mahi rangahau. Ka mutu koea te tuāpapa e kite ana i ngā hua mō te iwi Māori. Hanei ngā kōrero a Joanne Murray.
Ki te tautoko te kaupapa o te rā, kei reira wetahi o ngā kaipūtai ao, ngā tohunga mātauranga o ngā teteriti miharo hoki te kōrero a eruera kapake me tona kōrero ki te hono ngā kaupapa ngā papamahi katoa he wā ki te mō ngā taitamariki ki te kite te ātāhuatanga o ngā mahi pūtai au e hoa. Ngā hononga o ngā mātauranga Māori, ngā kōrero tuku iho, ngā whakaro o ngā tūpuna, ko rātou hoki ngā kaipūtai ao mai rā nōno.
Ka tiake rā e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei haura, mo te whānuitanga o ngā kōrero kwa whārikihia, tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia whakairi ake i taku raurau kōrero i konei ko Daphne Popata ahau e mihi atu ana. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, e whakamārama.
He mea.